remix so mzibum bitu liko disi wano Nairobi kumapensa. Yeah, let's go.
Koya la 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 la.
Wenda kala.
Koya wobulima.
Wenda kala.
Give me your love.
Wenda kala.
Baby my lover.
Wenda kala.
Koya la 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 la.
Wenda kala.
Koya wobulima.
Wenda kala.
Give me your love.
Wenda kala.
Baby my lover.
Denota bale wange nanga afumbire kumputa uninesa nyulingi okuta maireta sijalo alamu pano nafuyono love doctor jenzesha kumulavu ndi masuka spidi ya jimiaso exalifu kagani sisubira kukati kati omanga sukari mpupa mpano ringa kupa matali kukoguru njiwa baby osana kadali ya kulemera kongo msira mkufutali akupata kwa mkube za blu siri kekwa mponyo msujia ya kondi kama saji kosa mdenja
koya wobulima
wenda kala
give me your love.
Zanya jenda, mimi na kupenda miwoti ya pretenda. Kukwano wanta misa yegwe misi Uganda. Nesi mye nyombanji yezegu walonda. Jangu sweet baby tukende mchikunda. Baka to baka and face to face. Come ni yala baby vetu kone dasi. Nyenya nyenya ni jazo distance. Sinagoso mula kabere break dasi. Bayo kajansi na kenu nyawa tesi. Nisye kona besi, tuzina baka waziri. We gone what the place. Tukende tuye kasi shapu siri mulase. Wange teri polisi nitu rei poli basi. Nemuli mbia posi ya dedi ya gasi. Sina date dasi, la gomba full dosi. Supili ya mbalasi, elopasti kilasi. Shop remix so mzibu.
Koya la 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 la.
Wenda kala.
Koya wobulima.
Wenda kala.
Give me your love.
Wenda kala.
Baby my lover.
Wenda kala.
Koya la 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 la.
Wenda kala.
Koya wobulima.
Wenda kala.
Give me your love.
Wenda kala.
Baby my lover.
Wenda kala. Yeah. Wakalanga waini kefunye ni voini. Wama African queen love ya pe ya green. Ya wana kompa ya wazone. Wali mpitamini ya mazimori medicine. Teka ku front line. Kufukanga limosini. Ni wakamani omusi wa washi wa we. Satisfy our emotion. Then one position. Ya wana jaji ya phone. Rap with dabu we meet in the bedroom. A good woman in aimus are squeezing. Make me forget all of the sitting. Wanna make you dance without posing. Need a magic flag to run this thing. Baby was the one why I've been waiting. Break the way you dance and wind up your body. My baby wenda gala.
Koyo la la la.
Wenda gala.
Koya wobulima.
Wenda gala.
Give me your love.
Wenda gala.
Baby my lover.
Wenda gala.
Koyo la la la.
Wenda gala.